Setshwantsho sa 21. Kago ya dipota. Lebella setshwantsho. Bajuda ba simolola go dira. Bangwe ba gopa matlakala. Fa ba bangwe bone ba ga dipota. Ba bo ba tlhoma dikgoro. Ba bajuda ba shakgala thata. Jalo Nehemia a rapela Modimo gape. O ne a tlhokomela le gore Modimo o mo supetse gore a dire eng. Jalo a baya banna ba ba tlhokometseng fa dipoteng go sireletsa baagi. Mongwe le mongwe a tsaya ditlhabano mme a ipaakanyetsa ntwa. Baba ba ne ba retelelwa ke go bolaya Nehemia kgotsa bajuda ba bangwe. Ka tsela e, tiro ya tswelela mme dipota tsa bodiweditswe mo malatsing a le 52 fela. Re tlhoka botlhale jwa go itse se se molemo. Modimo o na le thata le botlhale jotlhe. Fela jaaka Nehemia, re tshwanetse go rapela Modimo. Re o tshepe, he bo re ikobele lefoko la one. Mme ka go dira jalo, re itse fa Modimo wa rona o tla re tlhabanela.